kenze kubheke zonke inkingo nazo iyabuhlungu inhliziyo bemdaka baba Kota kenze kubheke zonke inkingo nazo iyabuhlungu inhliziyo bemdaka baba kini